bon jami. Yeah, yeah, yeah. Ege ungulatle, utano la selali, utano la manyani. Ukona na magunjani.
Dan kuliswang and jalo, kubalu lekilu kwele lumdu ndafundiswa njalo. Ubulisa na ngumelo mnyumdu zimba ozo tando. Uviela no kwabelo mnyumdu noli kwa lutano. Nandingu mchana kam lusta no banele kinyo tando. Oma lume bam, anakoka banigili nkasu. Bamelwane bam, bayas ganyanga mono matami. Bani nawe bam, uyakanya ngo bandisi sbani. Banyansile kabeti no tiyo nkindifuni male. Umambemfu, umakulu wame benge na imali. Jenge ngayo tando lwake na namchanja nkamblibali. Undifundisile ngengaya kuti ndiyamazi ndimkhubekisile ndiyaphazama kodwa akatyhafi ndingathetha kuse ngala mfazi yimbokotho nyhani ndusaluka wam thetha umthasko uwevuka nam umntu ngumntu ngenxa yomnye thina sakhuliswa njalo
yeke yeke yokulahle uthando lwaselali nothando lwamanyani ukhona namakunjani yeke 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 yokulahle uthando lwaselali nothando lwamanyani Ukona na magunjani Ubuko bako Ungenza nkwikwe Ubuko bako Ungenza nkwine Ubuko bako Ungenza nkwikwe Ubuko bako Ungenza nkwine
Ndabulela ngubuko be Kubanda bantanda Kukane mchaba zangu Nonge nenendi mempine neo Mbulele kakulu kwilali Pile la nina Dimbele nina Nanzela nina